Nitoe shukrani zangu kwa Mungu kwa jinsi alivyoona upweke wa moyo wangu, akatoa ubavu kakufanya uwe wangu. Wewe kwangu ni Eva na mimi wako Adamu. I'm very happy you are in my heart. I never regret to be with you my sweetie. I'm very happy you are in my heart. I never regret to be with you my baby.
Jicho lako baba yende nasi, nuru yako baba ituangazie. Jicho lako baba yenda nasi, nuru yako baba ituangazie.
I'm very happy.